wa zombie. La simba no ma simba dangot.
Everybody eh, eh. Nigga flatting on me way, ay, a pushing can thing, keep your number. And don't you see the man, you shy number. You shy number, who's a good say? A cushy bear fresh, tola gala. A chigu pegele, totoza. A funny ninja, seba nigga. A keep it diamond, tola gala. Seba nigga flatting on me way, a cushing can thing, keep your number. And don't you see the man, you shy number. You shy number, who's a good say? A keep it bear fresh, tola gala. A chigu pegele, totoza.
Naila na tutoi muni kwa utamu gani sinta upata hata kwa sabuni
ji ukijitia viela tunabichuna na tubakizi sumi mana umetaka sinajifanya chibu sinja ngumi
chibu kama kana jipitisha toka shenamba kateme kabisa saka na ushamba kana pita pita toka shenamba kateme kabisa haka na ushamba kana hu kana hu kana hu
kana ushamba
kana hu kana hu kana hu
kana ushamba
Kanahu,
Kanahu, Kanahu Shamba.
Comic Slicer.